Downloaded from ilovezedmusic.com.
Boss boy, Junior Royal. We believe in Jah. Celestia, I money, bonzi na jira. I life you kuna makero ntepina na kumbwa nifika la mabosses inzina. Nicho twali kosa na mato anyonge chiyo. Kuchushi wali denga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala jazz kaku. Nalishi batu wanjena vwetu kase kako. Pera wose na inyaka vika poku woko. My time will come, come. My time will come. My time will come, come. My time will come. Yes, my time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. I tell myself, boy, live your life like a champion. Fear not. We told him we're champion. Bada tukumbwa, kanshi ba tukumbwa. Himo na ba veki, mu pepe ba fura. Me I don't care.
I told you.
Me I don't care. As long as I'm there. Shakalombe.
No.
Inele salampela. E wishi ba no kondea. Mind you. Ndasha moyo na likwete soni pie. Jonsa ninga faya kuchi kwete. Naona pali kegu kumbwa. Tati kumbwa na ulo. Fyabi tepi ba iche. Sesema kasi sema pati wante. Yulomba wino na tukwata. Money. Bonzi na jira. I life you kuna makiru. Tepina nda kumbwa nifika la mabosses inzina. Nicho twali kosa na mato anyonge chiyo. Kuchushi wali denga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala jazz kaku. Nalishi batu wanjena vwetu kase kako. Pera wose na inyaka vika poku woko. My time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Yes, my time will come, come. My time will come. Tore chapa Afrika Chiki tumpa Afrika. Can't find where I do. Chika lapa menshi kwa tshaki. Wei tuende na maraki. Fakuna turi vye kuna turi che. Tepata ndeko shinge. Fakuna turi ke. Ifinto firi che. Shiwala nangu na pia indalama. Penda ni time yobe chitika. Nari chila yowe chichete kero kutika. Paka fye paka me ile chidali chibi. Kwele ya chidia nzala taba kupukula. Kupilofa wino na tukwata. Money, bonzi na jira. I life you kuna makiru ntepina. Nda kumbwa nifika la mabosses inzina. Nicho twali kosa na mato anyonge chiyo. Kuchushi wali denga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala jazz kaku. Nalishi batu wanjena vwetu kase kako. Pera wose na inyaka vika poku woko. My time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Yes, my time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Toba na boss wa 70. Wako chako ni za wanta benda paka 10. Wauti boss. Papo, lesa mpela wa chikamfoti. Upoti mupoti. Pia watata, wako chako. Kapo bresini, future haiko. Hela ni za wanu. Papo, boss let's give it. Na waka sembe. Tumpa ni kazo ndo. Nichiwa chamsika.
From ilovezedmusic.com.